Niachelea shipite boss kwa ni mini nogo. Skose nguvu baby girl, mi ukula njugu.
Gota tena, konza chuma stingoni. Dedi, 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 dedi. Nige, nige, ni chape, 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 ni se, tie, ni shande, 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 ha. Koja mapikin, baka lale, angoka nayo, tuende down, down, down.
Anguka nao, tuende down low now. Stand up to your feet, mikono juu, alafu click.
Set it,
one leg,
set it. Pick up,
set it, pick up. Lighter, lighter, lighter. Yeah, yeah, yeah. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what you prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up. Sim sima, muka de kiss tumebima, kisikia Kim Jong Kojo na juan kuririma, female benzima, kadem na go ina, reproduction tunaifanya backseat ya kaldina, bad girl didi, bad girl kariri, nipate ex Tuesday nikiwa wombor tiris, rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tote tunawashombor.
Man, me a look where you there. Your girlfriend know me better than them. Man, me a look where you there. Me cast problems everywhere me a got step.
When me drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up, when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up.
Nige ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, baka lale, angoka nayo, tuende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na kamesa. Only fan, mindo recording is a videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ananyanyanga bila chesa. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam matu potezi idha. Number uno mini mzinga na ningam. Nikikam matu potezi idha.
When we drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up. When me set it, you have it, pick up, so when me set it, set it, set it.
Anpenda penda kuzili kanpenda chicks anpenda tigers anpenda hizo hit six sexes kiwa bam bam anpenda hi anpenda that slow but ende chop chop anpenda hi anpenda that slow but ende chop chop
ay kudade ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudade ay ina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala
cheki cheki mina we ha tuna do the math eh surrender take over jo angusha mabitha eh baby si ubendova kwanza venye inafa siya tina chocha mina penda hikifa ukidigi da digi da pale tu kwenye machuwa mina sikia sikia ni kama ni komandom saini ko zone mamizinga ni za chrome manzi unanibamba mahali nitachukua loan na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani na utamwaga misi jui joni majigani nikimaliza utasema joni nani
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hit six sexes kiwa bam bam. Anpenda hi, anpenda that slow but yende chop chop. Anpenda hi, anpenda that slow but yende chop.
Ay ay, kudade ay, ina dudeda ay ay, nina gana mwa anamba nala. Ay ay, kudade ay, ina dudeda ay ay, nina gana mwa anamba nala.
Sana penda kuzi enda, 10 over 10 imijikenda. Mzabibundo agenda, figa ni nane si utapenda. Chora saba, she's a bender. Sita 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 enda, na kupenda ni takupenda. Maraka tano utani nitenda. For you lia cha mavela, for you lia cha pamela. For you lia cha makwela, uskini komboka itaya hela. Ay, fitu ni tatu, ay, suskize msela. Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni natela.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers. Anpenda hizo hit six, sexes kiwa bam bam. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chop chop. Anpenda hi, anpenda that, slow but yende chop chop.
Ay, ay, kudate, ay, ina dudeda. Ay, ay, nina gana mwa, anamba nala. Ay, ay, kudate, ay, nina do the da, ay, nina gana mwa, anamba na la.
Feed your light upon the earth, upon the earth.
Now hear this.
Hey, yo, man, this is down, mash up kila area. Naidai, naikwai, nina konga criteria. Ni piamu, ni mbiti, ni visa, ala. Sikiza kabaya kichatisha, ala.
Nika tuko F2, nditi, fina. Supermarket to bebe, kama miracles of Jesus. John Minor, theka, massive. Kamzozo, kazoze, matawini, organi. Na kwani, from nitiani, kasiana ni membo flani. Paga seti vizani. Tanzuka unipati, pura diskosi yani. Predator inosha taxi, rasa na piga mbati. Tishoto jani kaki, stenje misilali. Ndegia nataka ngapi, nisemo liona wapi. Sungoja na kamsahi, na stenje misilali. Ndegia nataka ngapi, nisemo liona wapi. Sungoja na kamsahi, so basi digi dikla. Bitch, Wanda, bitch, lip gloss, bitch, Charlie, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, bitch, Wanda, bitch, lip gloss, bitch, Charlie, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah, hey, this 40 una ima. Mini dem nina julia takupona. Chrome jean after shorts ni kuchoma. Ni kuchoma, ni kuchoma. Hey, Miss Fatty Fatty Naimara. Mini dem nina julia takupona. Chrome jean after shorts ni kuchoma.
Big Bob,
ani kuchoma.
Mrenda ni mbichi, mbling ni za isich. Mpua ni body shati bagi ndani g-string. Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu bibi. Malika ni visa fika maibe. Situlisunda gama over juu ya dibre. Kwanda kani mbichi buda sezi ziata inje. Uko only fans unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi sezi panda yoni lori. More money more problems uwangangori. Na uko deista ni nasupa kama 40. Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Yo upenda nikivaa vitu tight. Alafu aseme baby me and you tonight. Ina makiasi wasi demshai. Na ni makali wacha stories za polite. Cheki inasonga left na right. Besi si uirushe left to right. Kana toa form show to both sides. City girl anawaka kitu. Stenje misilali. Ndegi anataka ngapi. Ulisemo liona wapi. Sungoja na kamsahi. So basi digi dikla. Bitch, Wanda, bitch, lip gloss, bitch, Charlie, bitch, iPhone, bitch, nywele, bitch, kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, bitch, Wanda, bitch, lip gloss, bitch, Charlie, bitch, iPhone, bitch, nywele,
Big Bob,
bitch,
Zio Metro Sukari. Mi shuka now, change cut na trial. Mastingo mingi ni hizo dead in dot south. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza juu mastingo ni. Dedili, 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 dedili. Kwelewa Daystar, Emily Atoti na mebeba, heavily. Anakaka Gen Z, 22-23. Na ule rap upenda masanzeni, enemy. Mato nyadi na machaji, tukime divided. Marimfo zimewaka, bansendwa na ya chemistry. Na tuko kwede jing. Kekere emotion na Hennessy. Tumefika na masenke na masubi ni legacy. Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapet koma mati na mambling bling. Old school, kama vanda sana village. Nasikiza maridin, kartel na kibridge. DJ Dope again just put you one by one. Mambo ni vulai, have some fun. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Kwanza chuma stingoni. Dedili, 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 dedili.
Yeah.
chenya shipite boss kwani mini nugu. Skosi nguvu baby girl mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigwe marufuku. Kaende kaende, kifo cha mende. Una ninyonya kama maembe na tembe. Game buku vitu zetu usiseme. Wacha wabaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulini. Zako zikipanda, cheza na mimi.
Glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kitu poa alafu. Bunda kilo kumi, jegi topa menda susa.
Okay, approach, proceed, na caution. Toxic, hini poison, ina flavor ya passion.
Kitu tamu mix ya genge na dance. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande si yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skat. Ni mauru, udem ni mauru. Ana weka vodu, ana piga tu flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu, ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodu, ana piga tu flash, ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu, ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana
oh no,
azija shika we shidako.
Oh no,
ulikuliwa manzi yako.
Oh no,
rosi ujipanguze jasho.
Oh no,
kibanda kwa hii soko. Ukini acha mina suka budako. Kila sande uko simu kule sose na popcorn. Na sio stiff, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty celeb, toka burwa di bondo.
Ana ana sifa za kiajabu, anadunga mini July na hana sababu. Ajali miaka bora form ya adabu, na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila Sunday si yako charge. Ni mauru, si niko mando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru. Ana shika tambla, ana weka vodu, ana piga tu flash ya ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu, ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodu, ana piga tu flash ya ajali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu, ana penda penda
kuzitoka zake zikimshu.
Madam na kudai, umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile high. Ama niko high, jua lies ime nice. Madam na kudai, umedunga mini, unapenda manguai. Una dance feet, una wacha niki smile high. Ama niko high, jua lies ime nice. Lazima ring light. Ndiyo msupa atu kunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personally wa meiva, na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Ya design nimezoza imibaki nitwe isa. Yo, madam na kudai, umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies ime nice. Madam na kudai, umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies ime nice.
Nakani kwela mina taftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jidaftia. Jubila do, kastori na kukanyagia. Kupanuka artiza lata kuna kutulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Ako na chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea. Ending ni sura, zingine neza adisia. My light skin ndo kidogo mina changamkia. Anajitepa na mindo na jipulizia. Nakani mechi anapenda kucheza na gia. Yoka ni kwela mina penda kujitaftia. Sio lazima gigi, mina penda petit pia. Hawezi zima kama mzinga nongeza na bia. Na usiku chunga kama kiti aneza kukalia. Allah.
Madam na kudai, umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies ime nice. Madam na kudai, umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jiko high, jiko high.
Na kupenda kama bangi hani.
Ficha kama bangi staki.
Na kupenda kama bangi hani. Hani, hani.
Ficha kama bangi mimi sitaki. Nataka nionekane na wewe.
Kifisi uno kuna mafisi na wachawi. Wataruka nisiku mishe pete. Bana kupenda kama bangi hani.
Ficha kama bangi staki.
Na kupenda kama bangi hani.
Ficha kama bangi staki.
Unataka insta
na twitter,
facebook
na tiktok.
Captions niweke
Mrs. na mister.
This our love life. I hope that you see that. I put it in public. Be ready for feedback. Some gonna love, some gonna hate, some gonna say me and you one never met. Some gonna pray before so them celebrate. The negative energy will never end. A private love is a good life. Couple for me under the moonlight. Put them in a void, they can't destroy our joy.
A public love is a good life. Bitches better know I make a good wife. Put them in a box, if they destroy my joy. Ficha kama bangi mimi sindaki. Nataka nionekane na wewe.
Kifisi uno kuna mafisi na wachawi. Wataruka nisiku vishe pete. Bana kupenda kama bangi hani.
Ficha kama bangi staki.
Na kupenda kama bangi hani.
Ficha kama bangi staki. Unanificha sana, unanificha sana. Ama uko na mama, ama ni madem. Ni mimi unapanga. Nitaleta drama na tutako sana sana. If you say you love me, why should you worry? Why not just force me and treat me like a trophy? Fuck me in private, but love me in public. If you get another guy, it's a murder story. Ficha kama bangi, mimi sitaki. Nataka nyulikane na wewe.
Sino kuna mafisi na wachawi. Watatuka disipupishe pete. Bada kupenda kama bangi hani.
Shaskia kikingia ni kuplas. Huko anga badu na chuklo wa madam. So anguka nao itabaki meflo na vibe. Anguka nao kwa
niko single for now. Hey, mdagi mdagris mteja patikani. Adi late night sa sita ndotani wai. Nikupin location na nkofana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa mhirizo release. Acha nikushow kwanza form ya bidon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Say tunasikiza Shin City tuna feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Kantel kurapsi ni talent G. Anguka na hey. Anguka now, check it hey. Anguka now, twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Kuliza pesa alafu, one leg hey. Anguka now, one leg hey. Anguka now. Anguka now hey. Anguka now. Anguka now.
Anguka nayo kama uko na new catch Anguka nayo kuna party na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo ati, anguka nayo ati Anguka nayo, anguka nayo Anguka nayo ati Ati, anguka nayo Ati, anguka nayo Na katika msupa weba njuka Cheza chini ukikondezo mathuta Anguka nayo baby galusha itika Ndagi mdagi matisho za wadagi step I'm a darling, tangu serikali, juni serikali, tamka asali, si mnajua ni nani, flow mshati, ki, don medunga apo dao mi, chi, utekiwa poa daily mi, ti, aha, skia, beba, anguka nao, anguka nao, anguka nao, anguka nao, Anguka nayo mtupa me feel relaxed Anguka nayo kama uko na new catch Anguka nayo kama unapati na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo
Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo Anguka nayo
Anguka nayo kama uko na new catch Anguka nayo kama unapati na magwash Anguka nayo round 2 kwa hii bash Anguka nayo ati
Anguka na Anguka na Anguka na Anguka na
Like a box
Allah
Siku mingi jo Alo, body tena sapa
Ten out of ten, can he rate Mama joko best, kama money bank Bila dent, nima piako blend Ali mi chiki grama, kapenda Na kani text, anade kukam Vena kam, doni kam
So baby kuja hivo Usi worry baby doll Kuja hivo Beb kuja hivo Ivo, ivo, ivo Beb kuja hivo So baby kuja hivo Usi tense baby girl Kuja hivo Beb kuja hivo Ivo, ivo, ivo Beb kuja hivo
Allah Kuna venye na jifeel complete Tukiwa na wewe ndo mekutia my miss Akinipa hiyo kiss Mathematically breeze cheeky Ketu ya fast Achana nole fiat ati Juna kudai nili sare kote kote Look best tukia chili ya hit Tumezoza kila chom Toka kite hadingong ha Niko malin love kile kwa maji Physically fit Nime drip mini grip Tunojo unanga form Ukijipa kakulon Ukisleki wezi no Tusha badilisha flow Maze kitu huniko Ni madema wana do
10 out of 10 Kani rate Mama joko best Kama money bank Bila dent Nima piako blend Ali ni chiki grama Kapenda na kani text Anade kukam Vena kam Doni kam
So baby kuja hivo Usi worry baby doll Kuja hivo Beb kuja hivo Ivo 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 Beb kuja hivo So baby kuja hivo Usi dance baby girl Kuja hivo Beb kuja hivo Ivo 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 Beb kuja hivo
How pretty is your neighbor Juwango Johnny Ben Jana saba ili ni bamba Venye banali ben Nilizubali ya denda Kizubi zubi gang Nilicheck nika check Again and again She's a 10 Kame Eva Kasipo geuzo Kataungua Nika diva Kana sumbua Kana fanyadi mina shiva Na sina kiwa Mina cheza shua Kata jipa Suna nijua Bang check confirm Nisha kemba katam Na venye joka meva Kame kaa Kame ni jam Na bado si jangam Mataka ni jina ya gram Na inafanya na jam Bana inafanya na jam Taki na kati taki Taki mina taka sana Taki na taki Nataka kukujua sana Chini ya maji Taki taki mina taka sana Taki na taki Nataka kukujua sana Taki na kati Taki taki mina taka sana Taki na taki Nataka kukujua sana Chini ya maji Taki taki mina taka sana Taki na taki Nataka kukujua sana kujua sana na tipsy. Fetish yangu wa gafani, yani bora kona bunda dredi na ni mali safi mtoto wa nyumbani. Short and sweet to be sexy, she be my queen. Kana dunga dera, kana taka mini cheki. Pale kwa hip kakitak mimi kuisha. Kwanza kakima lipsy, mika shani bakisha. Saimi na sip malika menifikisha. Nona mini kichizi, msupa ni bang check confirm. Nisha kemba katam, na venye joka meva. Kameka, kame ni jam, na bado si jangam. Mataka ni jina ya gram, na inafanya na jam. Bana inafanya na jam. Nataki na kati, taki taki, minataka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana. Chini ya maji, taki taki, minataka sana. Taki na taki, nataka kukujua sana.
Niko plus, niko plus 4. Baby girl anateni washendom. Sezi bonga fiti jumi ukuwa don. Sezi banja mtea mindo father son. Izi sis unajua mindo melgun. Ukibanja nani unapigo boom. Kani happy my guy itajipa soon. Usi worry na life itajipa noon. Ni weekendi wa life zimefika moon. Na madiva wa mekrom nimefika zoom. Usi zime my guys unajua rules. Tunakata wa life adifike noon. Unatik tak una tik tak nini, baby una ass una tik tak nini, izo nini una tik tak nini, ina mabusa mepepa sin una tik tak una tik tak nini, baby una ass una tik tak nini, izo nini una tik tak nini, ina mabusa mepepa sin.
Spendi manza meka ukahaga, manza mestunya napenda haga jelly, jelly jelly, asiko na dimples, uko single niko single. Ndekia maiko ni kwenyeshe kichinjio. Msupa chambio. Nika fresha kanairo. Kienyeji special. Manzi ni kienyeji na kwambia kwa TV. Anapenda kumkumbagia. Kumkumbagia. Ana tiktak alafa na nikalia hey.
Una tiktak, una tiktak nini. Baby una ass, una tiktak nini. Izo ni nini, una tiktak nini. Inia mabusa mebeba sin. Una tiktak. Tak una tik tak nini, baby una ass una tik tak nini, izo nini una tik tak nini, inyama busa mebe basi.
By the way, let me tell you my ina demo squeezy huku ke before they tell you majina. Yaki kambili nkimdishi, usisahau malaya haridishi. Ati tik tak, baby uneza flip tak, sit back, tick mouth, mbango shikwe. Kap mali neza shika, haduku we sprinkler. Piga 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 pia mabeshte feedback. Iwe kalala makamene. Kumanisha nikapinga makanene. Make sure katalala bada ya kinem. Kauna lawama pigwe nyere.
Una tik tak, una tik tak nini. Baby una ass, una tik tak nini. Izo nini, una tik tak nini. Ine mabusa mebe basi. Una tik tak, una tik tak nini. Baby una ass, una tik tak nini. Izo nini, una tik tak nini.
Hey DJ Lighter.
Yo. Allah, skill. Niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili nopitisha bia. Niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ekifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na selector ni Rambo na MC nizi diambo. Wanga mbaya sana akiweka go pato. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho. Pate gode safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumi haya gari weka wakadinali. Teki kwanza tebu search ulikuwa wapi. Umoroto then umalize na okto. Alafu nimekumbuka usisawe ya ukunku. Hini big tune kuwa bebe Bakaraburu, picha moja safi utadhani sima ndugu. John Falme, mix zake safi safi. Washa moja bigi, manzenski efiti. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Wecha leta mzinga mbili no kitishe bia. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangamkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Wecha leta mzinga mbili na dem ni kuhanya akipata unagwarwa. Sunday tuko church kwa father, mini baba. Dem ni msupa lakini sura ya mbanga. Kwanza amenyanya macho zake dimanga. Mali ni safi kuliko madha wangara. Labda mpate godi safi itafaya mama. Niko hai siku ya pili ndo inafuata. Chai moto inatriga ngwali vuta jana. Anko na dem, mwenye kuna dem pia.
Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sizi nkatulia. Weta leta mzinga mbele na kukukua.
Nadai nikudigi, usikie fiti, nadai kukupin, maze usikie bizi. Nadai nikuchiu, nikubloka, big G nadai to relax, tukidishi. Minji nadai nikudigi, usikie fiti, nadai kukupin, maze usikie bizi. Nadai nikuchiu, nikubloka, big G nadai to relax, tukidishi. Minji takudigi tu vifiti,
kualiti. Over. Man a jiggy, man a strong like a sutra. Swing and me janky over. At your back, cool, baby, bend over. If I put it in, game over. Man a jiggy, man a strong like a sutra.
Nadai nikudigi, usikie fiti, nadai kukupin, maze usikie vivi. Nadai nikuchiu, nikubloka, big G nadai to relax, tukidishi. Minji nadai nikudigi, usikie fiti, nadai kukupin, maze usikie vivi. Nadai nikuchiu, nikubloka, big G nadai to relax, tukidishi. Minji ban, ban, super aliban, super akikupa basi cheza na giza. Mimi siko sawa, nimejawa na kicha. Nimekuja kama nyota, sasa nimenga. Chikisha, mureo akikupa basi buda pitisha. Mishandle, dismantle, lights, camera, action. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti. Takudigi tu vifiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti. Takudigi tu vifiti. Takudigi tu vifiti. Takudigi tu vifiti kwa kiti.
Like a boss.
Nani mana, mana, tipsy G. Spoiler 4-3, tuko na like a boss. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsy kufinish kumalo. Na masani risky kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok nile kwela no no no. No ukundo haga na haga. Biju bamba wa baba sana kwanza mapacha. Zua tupisha rada. Cheki lukala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembuda puna. Yana bant na jakam sasa unangushia champ. Petty FWB, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Nikiinza kijo kwa beat me you kill me umada. Na siku zote suna just spoiler ndo papa. Wapua kila rima wanalia sindo wanataka. Uliza mana tipsy vile si huwafanya. Cheki kama niluku na piga diriba fresh. Na kili kijo kwa pori ni mejipin mabenz. Na kakadi kapdowns kunazima nika test. Na kama akuna kwela is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi ni getu kini tresadi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pake ni chill ni kisip yangu punk.
Ati leo ni kufinish kumalo.
Mbona una party alone. Uneza tokea area kuna form. Uneza, uneza. Ati tuko juu ya chrome na bashi me chrome. Alafu me for 10, for 20 tuko mandom. Mpoa na uguza anataka tende home. Na ifongu zimerunda niko juu ya jing jong. Unaskebede imekana fini zetu sazi kanashi. Adi late night tukisikiza reggae na maji. Adi seki velo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebede imekana fini zetu sazi kanashi. Adi late night tukisikiza reggae na maji. Adi seki velo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza tokea area kuna form. Uneza, uneza, unaskebede imekana.
tumeka na fini zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo choki nasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushikisha daily. Unasike kweze imeka na fini zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo choki nasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushikisha daily. Unasike kweze imeka na fini. Hakuna chakuboza pa leo ni kukana shi. Wale wa machoki ashagizi wa mamganazi. Hakuna papo light leo labda watu bebe ji. Bado seleka na kichambuli ya matopa sick. Kweze inalipuka nkuzitoka tukisikiza mix. Akiwalai leo stem ya dima ngware 6. Akiwalai leo stem ya dima. Akiwalai adima pema ndo best. Sick home ndo the best. Konyagi ya pando chesa kuna kwa gizi ya makrest. Unasikia joni kubanda ladi leo stem a keg. Mekoro wa minisota minekia doza test. So why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza ntoke ya area kuna form. Uneza unasikia kweze imekana fili zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo joki nasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushikisha daily. Unasikia kweze imekana fili zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo joki nasu ndo uongeze steam. Mana head bad mushikisha daily.
Di black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda wema pewa tako. Kwangu ni clean so budafagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapikenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Boka napenda kuzitoka tiktoka na kwanga tiktoka. Big boka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big boka napenda kuzitoka tiktoka na kwanga tiktoka. Big boka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yoko waga mevai mavitu ni vulai. Sivei ni meapply chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Boka napenda kuzitoka tiktoka na kwanga tiktoka. Big boka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big boka napenda kuzitoka tiktoka na kwanga tiktoka. Big boka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Uli deliver Nairobi kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad toka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Zona madem tu. Ini hype kona version ya dang food. Mamezi biba bompa na kona tatushi. Na kuwawea cha leo ni tajefa tu. Genge true wameangukia muara.
Toto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati vibe ko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Big bok kanapenda kuzitoka tiktok kanakonga tiktoka. Big bok kanapenda stick proper.
Kudunda kufinish kumaiki kubamba nipe dance. Go that ten like a stance. Unai mix na mastingo. Unai mix na mastyle. Weji tupe tupe velo. Nataka boro na dance. Ati nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Ati ati nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe. Nipe ra. Sabjindo kuzitoka. Mgu moja bakle. Fingino na inua. Na vile unazikwenda inaka unaijua. Mikono zote jushingo upande ukitupa. Ala vile unaifanya shingo ikai upande nika unaikata. Ala vile unaifanya ikanika unashuka na bado unapanda. Donjo kudunda kufinish kumaiki kubamba nipe dance. Go that ena eka stance. Unai mix na mastingo. Unai mix na mastyle. Weji tupe tupe vile unataka boro na dance. Ati nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe ati ati nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe dance nipe. Nipe nipe kuwa fimisi ya style babili babili. Alafu nipesha malala wa teke kijangili ni mastingo.
zetokeka weza ndi waga nisipe there mkono jo kwa air alafu una twist una twist una air nipe there right foot there alafu una bubu wego na zetopa there na zipa rakacha nipe za kichimku nipe za wakacha sunda za kuzito kato stress sakata kwa zona zipiga piga on tosu nani kutunjo kudinda kufinish kumaiki kubamba nipe dance goza tena eka stance unai mix na mastingo unai mix na mastyle weji tupe tupe vilo nataka boro na dance ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe nipe ati ati nipe dance nipe nipe dance nipe nipe dance nipe 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 dance
download DJ Lighter mix it on www.djlighter.co.ke
Lighter!
Yo, 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 is it bad or light or from far?
Hello?
Like a boss.
Antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, nataka kitu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, nataka kitu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na dine mseti ya na dine mkafu. Tuko era za mababi wala zime nice. Wapua ni waseti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwe, ninapenda ziki move. Your body body
fine. Hello?
Leo niko busy, wapoa ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisipuma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapo. Cheki yo, funga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kukado.
Antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, nataka kitu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, nataka kitu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tuanze kusmash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush.
Anapenda mukuchu, anapenda cash. Kama rada siya pesa, baby girl, lose him catch. Uwezi mkosa book na weekend ina hagal. So kike kajoma buda masponja wako na guap. Hawezi panda match, yeni uba kama unadai ya kam. Nona sikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Nona sikia nataka nini, anataka titu kaf. Hawezi
panda match, yeni uba kama unadai ya kam. Nona sikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Nona sikia nataka nini, anataka
antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, anataka titu kaf. Anapenda muku chua, anapenda cash. Na anapenda jubu seti kabla tuanze kusmash.
Akika napenda muku chua, sema cash. Muku chua na mashash. Kanapenda muku chua na mabash.
DJ Lighter, Lighter them, Lighter them.
Don't mind me, wanini. Niko club na mabeng. Wanataka kunitress. Usi tense mina kamsai. Tata inadai. Natenje inadai. Lakini stoke minta kamsai. Nasina ID. Nabanza akiuliza we mshow minta kamsai. Ati sita, 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 sita. Ati don't mind me. Niko club na mapeng. Wanataka kunitress. Usi tense mina kamsai. Tata inadai. Natenje inadai. Lakini stoke minta kamsai. Nasina ID. Nabanza akiuliza we mshow minta kamsai. Nita, 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 nita kamsai.
Colorblind, but this ya naingia colors. Na between school na career ni kubalance. Cause I'm the big man with a big swag. Ninge kuwa ndula, ninge itwa New Balance. Between life and my school, career, bitch I made like 4M. Goja sasa this year, niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer. Sana big dog, nikibak wanasikia. Approach with a caution kama silencer. Kuna demu huku unje sezi manager. Na wanaanza kuniita ati caliber. Shots angu sote kuwa loaded niko ndani. Big facts nigga, ma zigzag nigga. Mgani zangu kote kote utawainita. Niko kwa ndege kitu na beat ni time lapse na jet lag. So I don't give a fuck.
Ati 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 don't mind me. Niko club na mapengwa. anataka kunitress usitense mina kamsai nata inadai natenje inadai lakini usoke mita kamsai na sina ID na bonza akiuliza we msho nita kamsai nita kamsai
4 4 3 4
alo mudijena atapa
mana tipsy G che wose magale is fast lakini ndume before socha nifungue vas kwa vas nifungue raw sezi ka sezi pass match mina dapo baby girl ndo rada tena let's go
impress na kufeel na hii feeling ni real na kufeel baby girl my miss na dai unifeel ndo mana na insist impress na kufeel na hii feeling ni real na kufeel baby girl my miss na dai unifeel ndo mana na insist
chaki stories za hatu wa gariski na mara most hizi vitu zishagi fiti na bado tuna risk bado tunashika feelings you're just a friend siku jota kote this deep venya tuliklik tuka vibe but I miss you sana kumiss kila tenkendaga missing na mini jisi je kwa sim so what you doing to me just be my queen I be ya kina will you marry me sema tipsy if you can't show love to me you can't be close to me who can give love to me I am unlovable You can't show love to me You can't be close to me Who can give love to me I am unlovable
Impress na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel ndo mana na insist Impress na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel ndo mana na insist
Yo. Impress na kufeel Out of 10 unakula ka 20 Na uni mada na hizo hips na majeki Hop for my whip ni kutembeze weekendi Plus unajua mini full G Baby kukol, respect the call Jumbi najua rada zako unapenda mafau Na miku na miku show Ni bebe alone Na wengine si wataki zisi pedi Sweet one Cinderella Come ni kumwagie madojo matenga Unapenda whip minta kushikia mrenga Na mshoni ya alone El Patron jo anapenda Sweet one Cinderella Come ni kumwagie madojo matenga Unapenda whip minta kushikia mrenga Na mshoni ya alone El Patron jo anapenda
Impress na kufeel Na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai uni feel ndo mana na insist Impress na kufeel Na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai uni feel
DJ Lighter
Kikidenge alinipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wota shembe shtaka likuwa njege Aliwakiwa matembe akiwa na malele Kikidenge alinipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wota shembe shtaka likuwa njege Aliwakiwa matembe akiwa na malele Kila siku nko madoni Kipiga show ya kwanza na kula kapa soni Kipiga show ya pili na kula kapa miambili Show ya tatu na lipua na mamili Tadieta kuna rapa na niweza Takuja na mwa Kenya Kulabu misi taki minatua doba genje Na kamuja kubali buda jua weni kende Nilikusho drill na towezi songa mbele No wonder izo lyrics hazinanga atamini Rudy Daro, brush it off ndo nitishi Lyrics head bazi kuna masters bro Niko hunting na mafia Piga tiki ni tegwizi Tunachiza na matiti kila wiki Wezi feel fit, junge usa kubizi Kola juu ya maji aliruko mara 50 Chiki dengi alinipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge wota shembe shtaka likuwa njege aliwakiwa matembe akiwa na malele cheki denge alinipigia tenja kisema ye ni lele na kati ya madenge wota shembe shtaka likuwa njege aliwakiwa matembe akiwa na malele
nimeeka lele malele kuzitoka na venye tumezoza inasikika di Europa one in coach nikipula puya bomba lakini kama Isaac ayu 18 and over nisa sita na ona kuna njeve kejani na kaveve nkisiza wrong rende amelia chali Pati wa mawembe, kapwa sura maembe na mwitangati mwende
Cheki denge, alinipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wota shembe, shtaka likuwa njege Aliwakiwa matembe, akiwa na malele Cheki denge, alinipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wota shembe, shtaka likuwa njege Aliwakiwa matembe, akiwa na malele
Cheki lele, alinipigia tenja Nataka ni msese, nataka tumbebe Wota shembe, chali yake ushinanga stenje Ni kama ni msenge, haku Kulangi kinembe Sinikabaya, daktari wa madenge Na wapea matembe, na tibwadi kinenge Ukipapasa, naeza chora 7 Mini lightweight, tukitaka unibebe Oh no, juma DM zimeja Anita, Rebecca, wanadai kunikafa wa Kanero Sin City ala. Hiyo ni BBL au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Pretty in a real life, uneza confirm. Mwambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspa na wongezeza sauna. Pahali, minapele kwa nani sahi. First class touchdown Zanzibari. Miupiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji, unipati. Chikilele, nipigia tenje. Anataka ni msesi, anataka tumbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinika baya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipa pasa, naeza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe.
Unauliza niko wapi, niko rurasho. Kinika nairo mindu wa business 254. Na nifollow manze kama jiza disciple. Dapa ronde mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatike mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyuto pizo kora hundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Sol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela ni ndere rendere rea la football. Call model wangu manze sini breeder law. Nikidai tumbler new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun bado zipasui cho. Tumina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun bado zipasui cho. Eti tulienda wapi situ kwa jiba gajat. Tulienda wapi situ kwa jiba gajat. Ai, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Tutuliza tuko wapi situ kwa jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Tutuliza tuko wapi situ kwa jiba gajat.
Tutuliza tuko wapi situ kwa jiba na jag. Tunajua kani ku roll me rolling in a gang. Vile mbogi joy me crack wana tukompea na thugs. Luku authentic kasi timba ni lax. Cheki kama ni shori napenda mwenye na ass. Hizi mapongi na zi switch mana girls. Shereni daily hizi pande na ni must. Jiba gwethe adisia na jag.
Vroom vroom nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi tena. Ni kung fu ni kicheki joma mblena. Kwanza madem zao wote na wateka. Niko majag na keg ni black. Niko majiba gajat na roll mashash. Niko marau Gota City niki splash my cash. Situ lijipanga jan wako juja na nja. Ai,
jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Tutuliza tuko wapi situ kwa jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Tutuliza tuko wapi situ kwa jiba gajat.
Bag na jag, mini fiat understand. Walenjena kaimara mall vile doz na kala clash. Chrome kani silver, body paint black. Penga kikama nazima kwani ni attack. Mabombo wajeta kama yutwa. Shine to ball to rise to fike mali range. Nyondai ki roll ki light ki legalize. Jaba ni green cut the mask ni kukwe the life. Me and my friends on the NZ. Ndani ya Benzi wa super ni majenzi. Boy like Muse, mashadi, mabesti. Na cheki nyash na jegi, baby kuja friendly. Paipu, majag, zisonga times two. Ndani KU, zinakana shikwa laibu. Mboka ni utat, tutashindwa who's that. Mashini heavy duty, nyuna dhani ya tini kuga.
Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Tutuliza tuko wapi, situ kwa jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Tutuliza tuko wapi, situ kwa jiba gajat.
Download DJ Lighter, mix it on www.djlighter.co.ke.
Skeza mage mage. Skeza mage mage. Skeza. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no. Nakauna rada basi sayo menino. Nakauna kopi basi sayo menino. Naka ukujua basi sayo menino. Umeni, 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 umeni no.
Where you at nigga, niko na form now you know. Jumanze ni majipi in mandom. Sign kona do this, ladies wanna go job before. Walikuwa wana sema na wabu never before. Ni mapol zimeja call logs inbox na request. Zote ni watoto ni mikupin. Ukikuja kuja na watoto ni mikupin. Ukikuja skujo kiwa solo.
Niko kwa keja niki hang na mabadis and bandits. Buda tubagu ya tia nani ndio nani. Na kama dube neza feel niko lucky. Mob desi nazo uliza hali chaki. I just stay to the facts kwa hii rap nita honga. Na bado nambi analia niki honga. Mkwa
poa kando yangu anajua mindi odonga Lisema niki hit ndio ndazidi kuwa Akiwanja kila saa ni minyo
Na you know
Hakuna rade manze for mission ibu
Na you know
I really love you atakani na ignore
Na you, na you, na you, na you, na you know
Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakaukujua basi sayo menino Umeni, 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 umeni no Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakaukujua basi sayo menino Umeni, 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 umeni no Na utafika mazako zimeshika Jukusema kweli huku ndana unachatisha Bogi ni mbaya watu fight na wakilisha Tina misbehave ya nilona choma picha cheki Call police ngori kubwa manjaki yako missing Totally na cheza chini jua likuwa na mimi Keja na liaki nitanga na nitanga meeting Careful inatoka mbiyo kulikuata mwizi Hakuna kucheza chini because you all know Mokoro na chachisha na choma photo Na mini kukwa stu na deal na hiyo flow Niko na motive so now you all know
Niko na balls nigga Ganji na ziches buda ni totom nigga Kwenye rap manze sisi ndio ma top figures Cheke nyuma konve this is how we roll nigga Sisi ndio madon nigga Nimekuja na mabadis walami Zimeshika sana na pigia wazazi Niko locked manze nisha kuwa mnati Weni mwere unashinda na mabati
Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakaukujua basi sayo menino Umeni, 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 umeni no Nakauna rada basi sayo menino Nakauna kopi basi sayo menino Nakaukujua basi sayo menino Umeni,
DJ Lighter
Dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Nilimita hey kuja straight kilimani Msupa libambika nikisema ye ni mali Na hanga majika ni form to na kill Kini doba sakina ni genge imeti Kabingine ring kishika mic mimzi Kolabo siyo free to keep up on a breeze Wanakwanga wameti wakijita wasani Wanakwanga wameti wakijita wasani Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha Juu kuna time nili dating sisters Wanafanana lakini misi daiti flow Kio mavitu ningumu kuotofotisha Wote wa Somali Halima na Hadija Unapimanisha kitumio mapicha But kitu real sure se kuchanganyisha Napigia Shakil wati dansa lalisha Kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left kono zungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left kono zungushia juu
Magi magese, magi magese Nasaka formula Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula Choki na njeri masiwa mbona nitafuta Na vile shere tulipiga jane kalipuka Aki walai nilijipa tanga stenje Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele Na kila saa ati safari situende Staki kumari minta jimada na madenge Kwanza kidogo ni na fever Nichilke jani ni kijimada na FIFA Weskuma mimi minta chaza na mafiga Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker Magi magina niko bukla na cheki tumabunda anda Na niko maganji makladi ni za ulaya Mini kuredi ni wapi tunakutana Tukazi toke na machaji zikituba
amba Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju Ati dansa kudonjo ni dansa maju Dansa kishika unazungusha mgu Right to the left unazungushia juu Ini dansa maju, ini dansa maju
Na niki fika unajua masaa Niki rusha unapapasa Na niki tisha we harakisha Na niki, na niki Na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki kuita utaitika tusisumbuane juu hujafika na waita shot tunapima nje ya mallis na bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jing unacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my lover mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana sitemi sitawacha budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki na niki fika unajua masaa niki rusha unapapasa na niki tisha we harakisha na niki na niki
nani kendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo andele andele boy child anadai nipatie ka family kama kabi na mili tutoitu happily missy dem wako settle my dream si reality kula kitu hungry hungry my baby my love mapenzi undercover na ye huwanda kama kuna another jing tangu jana sitemi sitawacha budget ndio blanda so dishi kwa kibanda na nikifika unajua masaa nikirusha unapapa sana nikitisha we harakisha na nikifika unajua masaa nikirusha unapapa sana nikitisha we harakisha na niki.